Inkuba ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Pastor Emmanuel Mutangana ni umunyarwanda w'umuvugabutumwa utuye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uku kwezi kwa 12 yasohoye album ye ya mbere igizwe n'indirimbo 10 zihimbaza Imana. Pastor Mutangana ayobora itorero ryitwa River City Church rifite icicaro cyaryo gikuru hano mu mujyi wa Washington. Yize ibijyanye n'iyobokamana kandi akaba n'umuririmbyi. Mu kiganiro muri sanga cya none turaza kubumvisha zimwe mu ndirimbo ze ziryoheye amatwi mu gihe mukomeje kwitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Pastor Mutangana rero niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri sanga. Pastor Mutangana, ikaze cyane muri studio za radio ijwi rya Amerika hano i Washington DC.
Urakoze Edirwema kunumira.
Urakoze cyane. Nkuko nari mbivuze, uri umuvugabutumwa hano mu mujyi wa Washington DC, ufite itorero uyobora ryitwa River City Church. Iri torero ryawe ryatangiye ryari? Ese ni ryari watangiye gukora akazi k'ubuvugabutumwa, cyangwa se nkuko mukunze kubivuga akazi k'imirimo y'Imana?
Imana ishimwe cyane. Ndabashimira cyane kuntumira kuri uyu munsi. Ubundi nge natangiye kera mfite imyaka 13, nibwo nemeye Imana nkumva nkunze Imana. Ntangira kubwira abagenzi banjye ku ishuri, nari kuri primary, ariko kugira ngo mbikore noneho nk'umuhamagaro full time, natangiye imyaka 10 ishize.
Imyaka 10 ishize, yeah. Ubitangira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se wabitangiye mbere yuko uza hano?
Nari nazana hano muri Amerika, nagiraga nari youth pastor muri mu Rwanda, kandi ndi na worship leader.
Ubwo ni ukuvuga wari pastor w'urubyiruko, hanyuma ukanayobora
kuramya
no guhimbaza Imana. Hanyuma rero ugeze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwa pastor unatangira itorero.
Yeah, ngeze hano muri Amerika hari ndangije ishuri, barantoye kungira kwimika, navuga ko ari kwimika ordination muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndangije dutangira itorero hano muri Washington DC 2008. Kandi ni itorero ryitwa River City Church, rihukoranya amahanga yose. Tangira navuga nibwo natangira like full time ministry. Nari ntari nashaka, ubu ngubu narashatse.
Umuntu kandi wizi ibijyanye n'iyobokamana,
ibijyanye n'ikiyoboka Imana na n'ibindi bya communications, electronic media, na public policy.
Hanyuma iritorero ryawe iyo abantu bumvishe umupastoro w'umunyarwanda bashobora kwibaza ese mwitorero ryawe musenga mukoresheje izindi mini ni ry'abanyarwanda gusa cyangwa se abarundi cyangwa se nabandi bumva ikinyarwanda gusa cyangwa se musenga no muzindi ndimi?
Dukoresha ururimi rw'icyongereza kubera ko turi hano muri Amerika. Urabona kera abanyamahanga bazaga muri Afrika bavuga ubutumwa, noneho ndatekereza ko ari igihe cya Afrika nayo kubwiriza andi mahanga, kubera yuko ni nko gushora cyangwa se gutera imbuto. So imbuto zo bateye abamissionnaire ubu ngubu zarakuze, ni twebwe, hari n'abandi batubanjirije, hari n'abandi bazaza. Ariko itorero ryacu dukoresha cyane cyane icyongereza kubera ko rihuza amahanga atandukanye.
Kandi bamwifuza ko ubutumwa mubagezaho mu rurimi
bumva. Mu rurimi bumva, kandi abenshi n'abantu baturutse mu mahanga atandukanye. Igihe duhura nta n'umunsi n'umwe twari twahura turi igihugu kimwe. So niyo mpamvu twahisemo dukoreshe ururimi rumwe aricyo cyongereza ruduhuza. Ariko iyo turiho turamya, dukunda injyana zitandukanye. Igihe turamye mu Kinyarwanda, mu Kiswahili, mu Cyongereza, mu Giheburayo cyangwa se mu South Africa biterwa, cyangwa mu Giswahili biterwa n'icyo gihe, kandi abantu bose babyishimiye.
Turi mu bihe byegereza umunsi mukuru wa Noheli. Mbere y'uko uyu munsi uba, wasohoye album yawe, nakwibutsa bumva ijwi rya Amerika ko iyi album wayishyize hanze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Gusohora album, kwandika indirimbo muri ibi bihugu ni ibintu bitoroshye cyane. Mbere na mbere tubwire muri make utekereza kuri iyi album, wabitangiye ryari, ni ryari watangiye kubishyira mu bikorwa, hanyuma album yawe yarangiye ryari?
Nabitekereje hashize imyaka myinshi mbitekereza, ariko kugira ngo ukore album bitwara imbaraga nyinshi, imbaraga za zirimo iby'amafaranga, imbaraga zirimo kwishyira hamwe n'igihe. So nabitangiye kubitekereza maybe nka 5 cyangwa se imyaka 5 ishize, none kugira ngo bijye mu gikorwa narimaze nk'umwaka tubishyira hamwe. Kubera ko hari ukunonosora amajwi, hari no kuyarojistira byose hamwe,
kuyatunganya
byose byantwaye nk'umwaka.
Ikindi nakwibutsa bumva ijwi rya Amerika ni uko gutegura iyi album yawe ntabwo wabikoreye hano mu mujyi wa Washington, ahubwo wabijyanye muri leta ya
Tennessee,
ubijyana mu mujyi
wa Nashville.
Umujyi wa Nashville urazwi cyane mu mateka ya muzika. Banza ubwire bumva ijwi rya Amerika ayo mateka ya Nashville muri muzika ajyanye n'iki?
Nashville muri Amerika cyangwa se ku isi, Nashville wabyita nka Hollywood ya music, nka abaririmbyi. Iyo ushaka gukora ibintu byiza, abaririmbyi bose bazwi baba muri country, baba ari muri njyana zarizo zose, zaba ari n'abadahimbaza Imana, bose bakusanira muri Nashville. Ni nkawo mujyi wa music, actually babyita music city. Music city cyangwa se umujyi wa muzika. So nashaka gukora ibintu byiza, njyayo Imana incira inzira. Nshobora kujya muri Nashville kubera ko hari abaririmbyi beza, kandi abantu bo numva turi gukora ibintu byiza.
Hanyuma iyi album yawe igizwe n'indirimbo 10, wabivuze mu kanya iy'ubwiriza cyangwa se itorero ryawe mubwiriza ahanini mu rurimi rw'icyongereza, ariko ntibibabuza no kubwiriza mu zindi ndimi cyangwa se kuririmba mu zindi ndimi. Igizwe n'indirimbo zingahe? Ese harimo indirimbo z'ikinyarwanda zirimo?
Yes, harimo indirimbo 10, indwi n'iz'icyongereza, eshatu n'iz'ikinyarwanda. Nabikoze yuko kandi byaranahangaje abo twaririmbanye bose ni abanyamahanga, kandi baririmbaga ikinyarwanda nta nubwo bamenya ko ari abanyamahanga.
Abanyamahanga
yeah. So bose baririmba mu Kinyarwanda kandi baranazikunze bya hari nuko hariho mbega ibintu byo mu mwana nosoye ntimubishyira kuri album ariko kenshi harabyo nafashe ndabyibikira wumva bose bavuga oh it is so sweet ngo Ikinyarwanda cyumvikana nka ubuki ubuki
ni byiza cyane nkuko nari nabibwiye abumva ijwi rya Amerika turaza kujya tubaho umwanya kugira ngo mwumve zimwe muri izo ndirimbo za Pastor Emmanuel Mutangana Pastor Emmanuel indirimbo ya mbere wifuza ko abakunzi b'ijwi rya Amerika bumva iri muri album yawe ni yihendire
tugiye kumva yitwa Urera Mana
uri uyi ndirimbo uyihimba wari ufite iki mu mutima wawe mu bitekerezo byawe watekerezaga
narishimye cyane hari umunsi umwimana yari yangiriye neza kabisa hari igihe imana buriya gushima ntabwo ari ukwandika amapaje atanu hari uhi ijambo rimwe riba ryuzuye kabisa ripakiye ubwiza
Wourera mana Wourera mana Wourera mana Wourera mana Wourera Yesu Wourera Yesu Wourera Yesu Wourera Yesu Uri mwiza Yesu Uri mwiza Yesu Uri mwiza Yesu Uri mwiza Yesu Uri mana itegeka Uri mana itegeka Hallelujah, Anna. Hallelujah, Elohim. Hallelujah, Adonai. Hallelujah, El Shaddai. Kubidua, Mirake. Kajenda irenga, urimiza Yesu, urimiza Yesu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema umutumirwa wacu ni Pastor Emmanuel Mutangana n'umunyarwanda w'umuvugabutumwa atuye hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe muri studio iyo ndirimbo mwumva ni ndirimbo Urera Mana nimwe mu ndirimbo 10 zigize bumeye aherutse gusohora mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 iki kiganiro nanone kiri mu rwego rwo kubategura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli umunsi uzaba kuri uyu wa kabiri ariko hagataho hari abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza nabo kugira ibyo babaza Pastor Emmanuel Mutangana kuri telefone reka duhere kuri Fabien wirwe neza uri hehe
Eko.
Uri hehe?
Nashimiraga o Pastor Emmanuel Mutangana kubwiza ndirimbo bwa mbere na mbere.
Yego, arakumva.
Eko. Pastor muratwumva neza.
Ndakumva.
Ego twabashimiraga rwose ku musanzu wanyu mutanga mu kubaka igihugu n'izindi serivisi zose nziza. Kwabashimiraga mbese mbere na mbere
urakoze cyane
yego
telefoni iturutse
telefoni iturutse mu Rwanda muri mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma
oh Imana iguhe umugisha cyane
Ego yego. None iyo album iriho indirimbo 10. Ese umuntu wenda kugira ngo abashe kuba yazibona byaca yazikura he yazibona he?
Uzibonye hari wajya kuri ku rubuga rwa internet rwa emmanuelkarindwi.com cyangwa se emmanuel7.com ariko ku rubuga rwose za iTunes, Amazon, Google Play izaba ziriho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere.
Wenda Emmanuel, mu Rwanda ntabwo ari abantu benshi bafite ubushobozi bwo kuba bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo babe bagura izo ndirimbo. Ese wabuteganya wenda kuzafata amasede ukayohereza mu Rwanda ku buryo byakorohera abanyarwanda bifuza kuzigura aho kugira ngo bagorwe n'ikoranabuhanga? Hari ibyo utekereza?
Okay. Yeah, ndabashimiye icyo gitekerezo. Ndumva yuko bizagera mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere zagezeyo mu Rwanda.
Fabien, ubwo ibyo ari byo byose site ye urayumvishije, kandi afite na Facebook Emmanuel Mutangana. Umunsi izo sede zageze mu Rwanda, ubwo butumwa zabutambutsa ku mbuga ze zitandukanye, hanyuma mushobore kugenda muzigure niba mufite ubushobozi bwo kuzigura.
Kandi turateganya igite concert mu Rwanda mu 2020.
Concert?
Yeah.
Okay, izabera hehe?
Ababitegura bariho baratubwiye, ariko bizabera Kigali. Tuzabera Kigali. Yeah. I Kigali.
Fabien, urakoze cyane Fabien, kandi ugire weekend nziza n'umunsi mwiza.
Urakoze cyane. Ngo iyo site turayumvisha emmanuel7.com tuzajyaho tuzidownloadinga tujye tuzuma, kuko turumva zifite ubutumwa bwiza cyane.
Okay. Urakoze cyane, kandi natwe turakomeza tunyuzaho kugira ngo mwumve zimwe mu ndirimbo afite kuri iyo album. Ugire umunsi mwiza.
Murakoze cyane Edir Kwema.
Yego. Kuri telefone dufite na Desire Wiriwe.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi i Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Nashaka amazimu ndamukiza umutumire.
Arakumva.
Nashaka nyine umuntu yonize ndirimbo ziwe, aho umuntu yaca gusa mukantu bisameze nko gusubiza. Nashaka sinzi ko yoshobora kuduha WhatsApp ye ugira azodufashe no mu buryo bw'impuhwemo.
Mu buryo bw'iki?
Azadufashe mu buryo bw'impuhwemo. Sinzi ko uduha WhatsApp ye ugira azotumushakisha kuri WhatsApp.
Kuri WhatsApp?
Kuri WhatsApp ni horesha rimwe plus plus kabiri zero kabiri gatatu gatandatu karindwi gatatu gatatu gatandatu icyenda.
Murakoze.
Kode ya Amerika ni plus rimwe.
Plus ni mirongo ibiri.
Mirongo ibiri. Izindi ni izo ngizo akubwiye.
Samugize neza, Imana ibahe sagisha.
Urakoze cyane Desire. Reka dufate na Wilson Wiriwe.
Neza Edi.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo?
Nagira ngo nshimire cyane uwo mukozi w'Imana Pastor Emmanuel Nibazi, na nanjye nitwa Emmanuel.
Oh, ndishimye.
Mu by'ukuri kuba akora umurimo wo kuririmba agakora n'umurimo w'ivugabutumwa ni ibintu biba bitoroshye kubikomatanya, ariko hamwe no kuba Imana iri mu ruhande rwe, turizera neza ko izamuteza intambwe, kandi turifuza kumubona hano mu Rwanda aturirimbiriza ndirimbo ze numvishije, ari nziza cyane. Murakoze.
Urakoze.
Urakoze cyane Wilson. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika kuri telefoni, ariko mbere y'uko dukomeza reka twongere tubumvise indi ndirimbo ya Pastor Emmanuel Mutangana. Ni indirimbo yise Yesu Yesu uri mwiza. Pastor, indirimbo uyandika witekereza n'iki wari ufite mu mutwe?
Indirimbo ndayikunda cyane. Iyi ndirimbo nari narabwiye Imana ko ninkorera ibyiza, nzamara iminsi irindwi muri Yerusalemu Israel, nyishimire nkigera muri Yerusalemu iryo joro Imana impiye indirimbo Yesu Yesu uri mwiza niko yaje nanjye ndayikunda cyane kandi na twaririmbye mu ruko kwezi mu kwa karindwi gushize muri Yerusalemu yeah.
Yesu Yesu uri mwiza indirimbo ya Pastor Emmanuel Mutangana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Yesu Yesu uri mwiza ni ya Pastor Emmanuel Mutangana, umunyarwanda w'umuvugabutumwa utuye hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo 10 zigize album ye ya mbere yasohoye muri uku kwezi. Hagataho kandi dufite abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakomeze guhamagara bifuza kubaza Pastor Emmanuel Mutangana ibibazo kubijyanye n'iyi album ye ndetse n'akazi akora ku buvugabutumwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri telefone turi kumwe na Filemo Wirwe.
Eza
Filemo uri he?
Turi Kigali muraho, turashima Pastor Mutangana Emmanuel. Filemo ndi Kigali.
Yego.
Ni twaje nimanga Filemo ndi Kigali, Mutangana ni shiti yanjye.
Oh, Filemo.
Bravo na pasta.
Bravo neza.
Nategereje cyane kuri uvuge kugira ngo nze kugusuhuza.
Ashimye
indirimbo zawe.
Amen, amen, amen. Narabuze cyane, nibi byari byaramugije, tuzongera tubonane ubu ngubu.
Nizere ko ikiganiro nikirangira tuza kuvugana na ka gahunda ya gahunda yacu.
Amen.
Murakoze cyane kandi Imana ikomeze rwose bahezagire.
Amen. Amen.
Okay, merci.
Filemo urakoze cyane, aduhamagaye ari Kigali mu Rwanda. Dufite kandi na Emma wiwe. Emma uranyumva?
Ndabumva, ndabumva.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi nkabanoye mu gihugu cya Tanzania.
Namahoro.
Yego, namahoro, turashima peri, ndabumva.
Yego, wari wifuje kugira icyo ubaza Pastor Emmanuel Mutanga?
Mu bisanzwe nashaka kumuramutsa, nongere ndamuhe ikaze ngaho mu gihugu cy'u Rwanda naho atari yo ntuye.
Ari mu gihugu cy'Amerika ubanga?
Mu bisanzwe rero nashaka kumwifuriza umunsi mukuru.
Urakoze.
Nkaba ntuye ngaho mu gihugu cya Tanzania, nkaba nkurikirana ibyo bya Amerika ku rubuga rwa Facebook.
Emmanuel turagushimiye cyane aho ngaho muri Tanzania, udusuhuriza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kandi uzagire iminsi mikuru myiza ya Noheli n'ubunani.
Yawa murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Pastor Emmanuel, izi ndirimbo zawe umuntu azumvise urumva ko zitunganyije neza, zifite ubutumwa bwiza. Biroroshye gutunganya indirimbo haba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ahandi hose.
Buri ubundi ntago byoroshye, abantu benshi baziko umuririmbyi byuka mu gitondo agafata mikro bikagenda, ariko harimo science mwinshi ukorana buhanga ryinshi cyane. Nari muri Nashville bankoresha urugendo muri ubona ubuhanga bakoresha buteye hejuru kabisa, kandi abandi barabyigira, ukabyigira pe ukaba ari wo mwuga wawe ukabuzwi. Niyo mpamvu babyita umujyi wa music, wa muzika muri Nashville. Ndiyo nifuje rero mvugana na muri Nashville, ndabwira ko nibishoboka yuko atsinze umunsi ariko dushobora gukora nka za workshops muri Afrika kugira ngo batunganye amajwi cyane cyane mu buryo bwo kwarojistira indirimbo, babikorana ubuhanga buhambaye cyane.
Hanyuma ibyo ari byo byose wari watubwiye ko byagufashe hafi umwaka wose kugira ngo utunganye iyi albume, mu bijyanye n'uburyo ni ibintu bihenze cyane?
Birahenda. Ubundi muzika ntago ariho abantu bavuga ngo edima isideo nanjye ni koreremo akanje. Ntago ushobora kubyumva cyane kuri uri mu muzisi ukabona imbaraga bitwara n'amafaranga, birahenda cyane.
Iyi albume wayisohoye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Ese iyi wayiteguye nk'impano uha abakristo cyangwa se abakunzi bawe muri ibi bihe bya Noheli n'umunsi wo kwizihiza ubuna?
Ubundi iyi album ni umwaka w'ibihumbi 2019 muri December yabaye nka pre-release cyangwa se pre-order, naho abandi batumva ko bacitswe ubundi zasohoka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ibihumbi 2019. Ubu ngubu iyi ngini nka pre-release abazifite nuko bari hano bugufi, ariko twashagaga ko abantu bizihiza iminsi mikuru n'ikintu kindi gishya kabisa, ariko ubundi muri rusange izasohoka mu bihumbi 2019.
Nkuko wari wabivuze, iyi albume yawe igizwe n'indirimbo 10, harimo 3 z'ikinyarwanda, hakabamo izindi 7 zigizwe n'indirimbo zo mu rurimi rw'icyongereza. Reka tubumvishe zimwe mu ndirimbo ziri mu rurimi rw'icyongereza. Reka duhere ku ndirimbo I Need You Lord, n'indirimbo nayo yaririmbwe na Pastor Emmanuel Mutanga.
Right now, I need you every day. I need you, Lord, forevermore. I need you, Lord, right now. I need you every day. I need you, Lord, forevermore. Yesterday I needed you. Today I need you more and more. Yesterday I needed you. Without you I can't go on. I need you every day.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwe muri kumwe nanjye Edil Gwema iyo ni ndirimbo I need you Lord bishatse kuvuga ngo ndagukeneye mwami cyangwa se mana indirimbo y'umuhanzi cyangwa se na Pastor Emmanuel Mutangana turi kumwe hano muri studio i Washington DC Pastor Mutangana indirimbo I need you Lord ku bantu batumva icyongereza ubutumwa burimo ni butumwa ki
Thank you Eddie so ubutumwa buri muri indirimbo I need you Lord no kuvuga ngo mana ndagukeneye nkukeneye mfite ibibazo nkukeneye ntunganiwe nkukeneye numva neza nkukeneye mfite amakuba abantu abana ba Israeli bari bakeneye imana bakiri muri Egypta Egypt bakeneye imana bageze ku nkombe z'inyanja itukura kandi bari bakikeneye bambuka niyo nyanja no mu butayu hose kandi na n'uyu munsi baracyakeneye imana nkuko natwe twese dukeneye imana zo ni nk'isengesho rivuga ngo two kwibagirwa imana tukize cyangwa se dukenye igihe cyose mana turagukeneye
urakoze cyane kubusobanuye neza cyane ukasobanurira abatumva icyongereza ariko bakunda inyana n'uburyo iyi ndirimbo icurangitse twibutse ko dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika Fabrice Wiriwe
Yeah,
uri hehe
yana mu Rwanda i Kigali
namahoro
namahoro tashimi imana usije ko kibazo kimwe nyiradio yanyu rwose ntabwo turi kubumva neza kandi umukunzi wanyu uhoraho
uri hehe kuki utatwumva neza ko abandi barimo kutwumva
yose amajwi arimo aratugera acikagurika hano i Kigali Nyarutarama
ubwo ngubwo turaza kugerageza tukumva ikibazo aho kiri hanyuma ariko niba mutabyumvishije neza turaza kubashyiraho link mu kanya kuri Facebook yacu hanyuma mwongere mwumve ikiganiro uko cyakabaye
ariko nta kibazo guturukeje niba twatangiye ku majwi atagenda neza
hanyuma hari ikibazo
tuza wo pasiteri Yesu Kristo Yesu atuzwe
urakoze cyane kandi nkwifurije
Imana ishimwe kuko ubashije kwitabira icyo kiganiro kugira ngo natwe tugeze tukubaza
okay
mu by'ukuri tubanezeze kandi ni ukuri turakeye ku mitima yacu kuko iyo ndirimbo ni nziza cyane
urakoze cyane
ese iyo ndirimbo byibuze kuvuga ngo mana ndagukeneye mu by'ukuri indirimbo wayihanze ishingiye kuki ese hari ibibazo wari urimo byari bikukomereye ku buryo waba cyatumye uhanze iyo ndirimbo
oya ntago nari mu bibazo abantu benshi bakunda guhimba indirimbo hari abahimba indirimbo bishimye abahimba indirimbo bababaye mbega situasiyo zose zatuma uhimba ariko iyi ngiyi nayihimbye kubera yuko nabonaga yuko mana ndashaka kuzamfate ukuboko nzarangize neza mu bugingo bwanjye nk'uko ba Abrahamu barangije neza ba Enoch barangije neza mana ndagukeneye uyu munsi kandi nejo ejo bundi nari ngukeneye nejo hazaza nzaba nkukenema ni nk'isengesho mana ndagukeneye iteka ryose
none mu by'ukuri nge nitwa Imana Fabrice mu by'ukuri nanejejwe nuko nibwo watutangarije ko wasohoye indirimbo Mujye kwiza ndirimbo ese mu gihugu cy'u Rwanda zabasha kuba zatandukanye mpaka zikagera mu gihugu cy'u Rwanda hari uburyo bufashwa kugira ngo mwamwe muri mwunge bihugu byo hanze kugira ngo zibashe kwinjira mu gihugu
kabisa nibyo turo duteganya kandi turashimira Edi Rwema kabisa mushimire cyane niwe wabishyizemo imbaraga kugira ngo zumvikane utoro turashaka kugira ngo tuzohereze mu Rwanda no ku maradiyo y'u Rwanda zumvikane kabisa nimugira impungenge biraza kabisa
icyanyuma nakubazaga ese idini ryawe ni irihe mushumba idini wiri mushumba ni irihe
urumwa depend jewe rero nkunda Yesu itorero nyoboye ryitwa River City Church ni duhuza ari amahanga atandukanye tukabwiriza Yesu dukunda Yesu narakijijwe nuzuzwa umwuka wera nkunda ijambo ry'Imana ni ryo rinyobora n'umwuka wera so kabisa nawe idini amadini buri amadini afite ukuntu ko adushyira ku ruhande ariko Yesu araduhuza twese
nige tuzi ko madini bunda ari nk'amashaka kuba madini tuzi ko ari nk'amashaka aharanira kugiranga gira icyo cyaka kugira ku nyungu zabyo
eh
ko aba nagira ngo mwubaze ese idini waba warishinze ugamije gukora imana cyangwa nti nkabamwe bashinga madini bagamije gushinga business bereka cyo bisiga cyari cyo
urakoze kuri icyo kibazo oya kabisa nago nayishinze kugira ngo nkore business nabikoze kubera ko abandi bashinga ubikoze ushinga business barabikora na n'intumwa Paul yarabivuze yuko harabikora ariko nge nabikoze kubera yuko Imana yari impamagaye numva ariwe muhamagaro ngiye nubwo utampemba numva nzakorera Imana
nakin narenzaho nifuje kurangiza urugendo rwawe neza.
Oh urakoze
kandi n'abana bawe cyangwa n'abuzukuru bawe
urakoze kabisa ugire na Noheli nziza.
Ikindi twagusaba ko waza byibuze kandikisha muri rura iryo dini ryawe no mu Rwanda rigatangira rigakora. Urakoze
kabisa turabishyira mu gahunda.
Fabrice urakoze cyane ugire weekend nziza.
Yego namwe
kuri telefoni dufite kandi na Jean Wirwe. Jean uranyuva?
Muraho neza.
Uri hehe?
Nkuko bisanzwe ndi ambasaderi mu burasirazuba bw'u Rwanda ndi Ngoboka Jean Claude.
Magambo make cyane ikibazo cyawe.
Bo mbanje gushimira umupasiteri w'umunyarwanda n'iby'agaciro ku banyarwanda muri rusange twumvishe ko ari muri Amerika ariko indirimbo ze zikwaza gukorwa ndetse n'ikiganiro cye kigatambuka. Iby'agaciro kaba gakomeye nka twe turi mu Rwanda. Kandi shimira nawe Rwema rw'abahizi kabisa kiganiro baba bateguye dore ko kazina nkunda ko kavuga y'inyihanganira cyane
nta kibazo arasa ku ntego.
Noneho ise yaba ateganya kuzana inuze matorero yano mu Rwanda kuko akiyongera kuyenda hasanzwe ko byadufasha cyane kugira ngo tubashe kumubona kuko numva itorero rye ryaje nawe yaba twaba tuboneyeho kugira ngo abashe kuza tukamubona nk'abanyarwanda kugira kudutaramira.
Urakoze cyane Jean Pasteur. Yego
ese indirimbo ziwe umuntu yajya kuri YouTube akazibona.
Okay so turaza ku senga Imana ituyobore mu Rwanda kabisa tuzaza kandi indirimbo kuri YouTube nago twari twazishyiraho kubera impamvu za hari byo tugitegura kugira ngo zigere kuri YouTube nibwo tugize isora ariko ziri kuri emmanuelkarindwi.com cyangwa se emmanuel7.com.
None ikindi kibazo ese sibye mu Rwanda kuba utarageza itorero ryawe hari ibindi bihugu waba ufite utari Amerika harimo amatorero yawe?
Ubundi ntabwo twari tuvuga ubutumwa tumaze kugera mu bihugu bitandukanye ariko urabona hariho mugenzi wacu umaze kuvuga ngo ese itorero barishinga kubera business cyangwa iki? Turacyagira umana ituyobore itwereka abantu bazima bakunda Imana kandi bakunda abantu kugira ngo nitutangira bizagende neza ariko turagenda tumaze kubwiriza muri Europe, muri Israel, muri Canada no muri Buhinde.
Ubwo uri kumva no kwivuka rero urakenewe
kabisa.
Urakoze cyane Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda. Kuri telefoni dufite na Jean Longwirwe.
Neza
uri hehe?
Ndi Kigali nderahantu bita ku Mukuyu.
N'amahoro?
N'amahoro ariko radio yatunaniye neza Burundi irimo irasamira neza ntabwo dufatisha umurongo.
Mutubabare cyane icyo kibazo sinzi cyabiteye ariko nkuko nabibwiye bagenzi bawe mu kanya ikiganiro kirangira link yose y'ikiganiro turayibashirira kuri Facebook hanyuma mwongere mucyumve. Mutubabare niba habayeho akabazo ka technique.
Pastor namura mukije Yesu ashimwe.
Yesu ashimwe cyane urakoze.
No pastor nitwa Jarongo.
Yego
nkaba nyine ntuye ahantu bita Indera ku Mukuyu ariko ntabwo nabashije gukurikirana ikiganiro neza nubwo nakumvishije kuko irado yatunaniye. Ariko mfite utubazo duke wenda nakwibaza nanjye kugira ngo nsobanukirwe. Ese idini ryawe waba wararitangiye ryari? Noneho cyangwa se ukaba n'uko ryaba ryitwa? Icyo nicyo cya mbere naba nkubajije ukansobanurira.
Okay. Twatangiye itorero mu 2008 ariko buriye idini kugutangira idini ni nko gusanga umuntu ukina makofi cyangwa se ukina boxing kamubaze waritangiye ryawe buriye uyu mubonye kuri televiziyo cyangwa se aba yaratangiye kera byo yerekana kanya gato ya buriye nibyo aba yarakuriyemo yitoza. So ubundi twatangiye mu 2008 hano muri Washington DC kugira ngo abanyamerika bamenye imana kwihana ibyaha. Buri imana ntikunda abantu babeshya bajya mu busambanyi mu biyobyabwenge bica bakora iki ya
na ikindi kibazo nakubaza mwaba muteganya kuzaza ryari gukorera mu Rwanda?
Okay kabisa hari bagenzi babakimbajije kubera ko ubushake niki tugiye kubishyira muri gahunda n'amasengesho kugira ngo bize kabisa.
Noneho ikindi
za long dufite abandi bantu benshi kuri telefoni nagira ngo ngushimire cyane kuri ibyo bibazo byawe.
Reka mubaza kanyu mu bundi ngende.
Yego
nakanyuma nabo bazabona wenda ko tubona nyine ngo ari Washington amadini yaho ni yakoze ko ankorera comparison akambwira cyashaka kompanyi yo mu Rwanda akambwira wenda abona uko muri Amerika bimeze no mu Rwanda nkamwibaruza nk'intumwa yacu nk'umunyarwanda yatugereye akatubwira uko bimeze kuko numva ngo nawe ni umunyamadini nyine nawe ayarimo akadusobanurira.
Urakoze cyane Jean Long arifuza kumenya niba wagereranya uko amatorero hano muri Amerika akora nayo mu Rwanda.
Oh ubundi amatorero hari igihe agendera bitewe naho aturuka na culture yabo
umuco
wabo. Ubundi hano muri Amerika Yesu arabwirizwa abantu barihana abantu baragarukira Imana ku isi yose icyaha ni icyaha ku isi yose kandi ubukiranutsi kandi nabwo nibwo ku isi yose hari abakunda Bibiliya ariko hari n'abadakunda Bibiliya. So biratandukanye buriya kamere y'umuntu nimwe kabisa yaba ari umuzungu umushinwa cyangwa umwirabura.
Urakoze cyane Pastor Emmanuel Mutangana. Twongere twumve indi ndirimbo igaragara ku rutonde rw'indirimbo ziri kuri album yawe ni indirimbo wise So Much Better.
So much better to know you, so much better to love you Lord, so much better to know your name, so much better to know you, so much better to trust you, so much better to know you Lord, so much better to trust you Lord. So much better to love you, so much better to know you, so much better to love you Lord, so much better to know your name, so much better to know you, so much better to trust you, so much better to know you Lord, so much better to trust you Lord. Cause I found Jesus Christ. So much better to love you, so much better to know you, so much better to love you Lord, so much better to know your name, so much better to know you, so much better to trust you, so much better to know you Lord, so much better to trust you Lord. Where I am today, better than where I was, all because I found Jesus Christ. So much better to love you, so much better to know you, so much better to love you Lord, so much better to know your name, so much better to know you, so much better to trust you, so much
much better than all you are. So much better to trust you, Lord. So much better to trust you, Lord.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Iyo ndirimbo mwumva ni indirimbo So Much Better, niyo umuhanzi akaba na Pastor Emmanuel Mutangana. Pastor Mutangana, indirimbo nayo iri mu Cyongereza. Ku bantu batacyumva neza ubutumwa buyirimo, ni butumwa nyabaki?
Yeah, so Rakoze Eddie, indirimbo yitwa So Much Better to Know You, Lord. Ni by'agaciro gahambaye ko kumenya Yesu, kubera yuko ukurikije no muri Bibiliya hari umugabo yari yaragize ikibazo atuye mu marimbi, ariko ahuye na Yesu, Yesu ahindura ubugingo bwe. Hari undi mudamu bafashe ngo yari yakoze icyaha, bashaka kumutera amabuye ngo bamwice. Ageze imbere ya Yesu aravuga ngo utari wakora icyaha abari ubanze kumutera ibuye. Uwo munsi uwo mudamu yari gupfa, ariko Imana imugirira ibambe. So niyo mpamvu ni byiza kumenya Yesu.
Ni byiza kumenya Yesu nk'uko ubivuga, nk'uko nari nabibabwiye ahanini uyu munsi wari wahariwe kugira ngo twumvishe abumva Ijwi rya Amerika, cyane cyane indirimbo zikubiye muri album yawe wasohoye muri uku kwezi. Hari indi ndirimbo You Are My Everything. Iyi ndirimbo yo ubutumwa burimo ni butumwa bujyanye n'iki?
So indirimbo yavuga You Are My Everything, You Are My Morning Warmth in the Winter Time. Ni kuvuga ko winter wundi ni neje, ariko neje
mu gihe cy'imbeho.
Ariko nubwo buri muri Afrika hano hari izuba rikabije cyane, ushobora kuba mu mbeho y'ibibazo, mu mbeho ikomeye. So ivuga yuko byo nacamo byose, mana ungirira neza ukabinyambutsa, utwambutsa umuraba, ukatwambutsa ibibazo. Kubwizo mpamvu mana ndagushimira. So iravuga ngo I want to say thank you Lord.
Ndagushima mana. You Are My Everything ni indirimbo nayo igaragara ku rutonde rw'indirimbo zigize albume. Iyi ndirimbo ya Pastor Mutangana ni albume yiswe You Encourage Me. Mbese You Encourage Me ushatse kuvuga?
Oh yeah, so album yitwa You Encourage Me, ngo ura umpimbaraga, untera inkunga. Abantu benshi indoto Imana yabashyizemo cyangwa se imbuto Imana yabashyizemo, benshi bava muri isi zitari zaboneka kubera ko babuze ubatera inkunga. Hari inkunga ushobora kuba udafite amafaranga, ariko ukambwira ngo eh, good job, courage, komeza, ibyo ngibyo
muravu.
Just bimeze gutyo, ushobora gusanga umuntu nubwo bwose mutaziranye yakoze akantu keza, cyangwa se ukamubonamo imbuto nziza ukayuhira n'amagambo meza. So ibyo twita You Encourage Me.
Urakoze cyane, reka twumve indirimbo You Are My Everything.
You are my morning warm in winter time. You are my breath of life when I arise. You are my joy, my victory's Lord. You are my glory, all the Lord. You are my light in darkest time. You are my hope in stormy days. You are my everything, oh Lord. You are my morning warmth in winter times. You are my breath of life when I arise. You are my joy, my victory's Lord. You are my glory, all day long. My life in darkest
love you, Lord. I just want to say I praise you, Lord. I just want to say I love you, Lord. I just want to say I praise you, Lord. You are my everything, oh Lord. I just want to say I love you, Lord. I just want to say I praise you, Lord. I just want to say I love you, Lord. I just want to say I praise you, Lord. You are my everything, oh Lord. You are my everything.
Radio Ijwi rya Amerika ivuga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Your My Everything igize imwe mu zigize album You Encourage Me, album y'umuhanzi akaba na Pastor Emmanuel Mutangana. Ni album aherutse gushyira ahagaragara muri uku kwezi kwa mbere. Pastor Mutangana, muri iki gihe abakristo benshi bitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, mwebwe nk'abavuga butumwa, mwebwe muvuga ko mukorera Imana, ubutumwa muha abantu muri iyi minsi ni ubutumwa nyabaki?
Yeah, ubutumwa muri iki gihe turimo cyangwa se muri season ya Noheli no gutera inkunga abantu kugira ngo bamenye yuko Imana yakunze isi cyane cyane. Imana itarobanuye ku butoni cyangwa se iki, Imana igakunda. Ni mbega ni gihe cyo kumenya yuko urukundo rwanesheje urupfu, rwanesheje imbaraga z'urupfu, urukundo rw'Imana. Kubera yuko Imana irahambaye, Imana irakomeye, ariko mu gukomera kwayo irakunda. Imana irakunda, mbega abantu bose kumva urukundo no kumenya urukundo no kubera Imana. Imana yuzuye ubwuze, yuzuye impuhwe, yuzuye ibambe. Mbega ikintu icyo cyose ubonye ukavuga nkunda abana banjye kungana gutya, Imana irahebuje mu gukunda. So ni ukumenya yuko waba aho uri hose, waba wicira urubanza uvuga ngo jyewe nta mizero, hari amizero. Mbega iyi season yo kuvuga yuko hari ibyiringiro ko Imana yakunze isi, yohereza umwana wayo umwe w'ikinege ari we Yesu Kristo kugira ngo aducungure.
Reka twumve indirimbo Jehova Elohim, n'indirimbo nayo igaragara kuri iyi album ya
None like you, Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There will never be like Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There will never be anyone like Jehovah
Iyo ni indirimbo Jehova Elohim, Pastor Mutangana, indirimbo Jehova Elohim, ubutumwa burimo bubwira bumva ijwi ryambere.
Yes, so Jehovah Elohim ni rimwe ku mazina y'Imana. Elohim ubundi ni nk'Imana. Umuntu ashobora kwigirira igiti ari Imana cyangwa se cyari cyo, ariko ushyizeho Jehovah ni ukuvuga ko ari Imana imwe yaremye isi n'ijuru. Kandi Yesu Kristo bibiri tubwira ko nta cyaremwe keretse giciye muri we. Ubundi Yesu Kristo ni Imana. Abantu baravugaga Imana nk'iwacu mu Rwanda tuvuga ngo rurema cyangwa se nyagasani. Ariko nyagasani kugira ngo umufate wumve ko ari Imana ni Yesu. Yesu ni we shusho y'Imana itarabonekaga n'amaso y'abana b'abantu.
Pastor Emmanuel Mutangana, umunyarwanda w'umuvugabutumwa utuye hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kanya gato cyane turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire, usangize abakunzi b'ijwi rya Amerika impano zawe ahanini zinyuza muri muzika ndetse no gukorera Imana nk'uko mubivuga. Urakoze cyane kandi amarembo arafunga igihe cyose ufite ubutumwa wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, ni karibu.
Urakoze cyane Rwema kabisa. Sinari nzi ko mu Rwanda hari abakunzi ba muzika bameze gutyo kandi bitabira na radio. Imana ibahe umugisha. Dufite imvugo ku itorero ry'iwacu ryitwa River City Church bavuga ngo Imana iguhe umugisha uguhindisha umushyitsi. Abantu benshi bahindishwa umushyitsi n'inkuru mbi, ariko Maria baramubwiye ngo ugiye kubyara umwana w'Imana hinda umushyitsi. So inkuru nziza imuhindisha umushyitsi. Namwe kuri Noheli mwumva inkuru nziza kabisa zibahindisha umushyitsi.
Urakoze cyane Pastor Emmanuel Mutangana, umunyarwanda n'umuvugabutumwa utuye hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Karala, wegeranyije iki kiganiro. Mu studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tubasigire indirimbo Ushimwe Yesu, indirimbo ya Pastor Emmanuel Mutangana. Mugire weekend nziza na Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Shima wajira mashine iwiye byose amashimwe na yawe. Wajira mas